studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altiner sappo e tete lewru juin hitane 2016 jena yamde sokidu studio tamani mede tawa e les maisons de la presse bamako jottino no do kabaruji du Omar Waygalo se grabon compétiteur wi de basi di pinti kasale lamu duanso hakkunde gube murtude gonde sa haledi meden di gube di bande kaborde fa dentiro do won ganda iso kany e plateforme le majjo honjoto wobbe ko liti wi de wakkal jono wala fu ko dido basi so na yimbelbe be jogi ton kaborta be njulto wakkati fu be bi so ni gele de fu daka ka nokku goto hon du e bondu en ana way wadde ton wattu furu ko yata milioji tati suko be ko liti wi de ben kanyen gonde golline le leedi meden de golle jawtir sembe terde mudu en dido kabaruji suudu ministre humnudu kabaru golleji kanyu hokki dun nyaloma kedenaade habude golleji sukabe li adnara Allah ndu fu e mangal mudun bele wonbe to tumbutobe ko liti metti mabbe wakkati jono ko luma heje nango wondi e wadde bangi misir mabbe de no dirta san koreto to tumbuto le majju be ko liti wi do hadabe wadde dewal mabbe Allah gallo be jidir sakirab di won sembe kabaru dum jogini o do betande di bismillah modon e hadade liti ndi wid wattu jono o do kabaru yottimi do yimbele bombe sumbu kanye nanni hanken to tumbutobe ko liti wid dum wadi sababu do so mangal pade arme mali be ko yaata di don kanye barmili hen ka wakkati jono arme mali waawi yeltinibe le ngalure nde do kabaru di puddata do min kalni on wid dum won yimbele be memidiri kasen le lamu duanso o wattu jono be ko liti wid dum no gubal gal be noddirta ganda iso gal kanye wobbe kasen gubal gongal kasen noddirte gal plateforme gal wakkati jono be ko liti wid dum maybe hewbe ngadi le hen ka lami be de gubi wala fu ko be kokki on gal gadra yimbel keddibe le hembe fa keben famtade kede Muhammadu Samaseku
no halaji di kewirini ana tidi famu hebo en dum latiri gatcha holiti wiide won fulbe kabotobe ndari non mahude ton nokku mun en kambe be kadi dum e le telephone goto e horebe fedde ganda iso yeddi odo sifa holiti wiide won chamobe do kabotobe mabbe ne beedo ana wondinode famminde yimbele kabaru DDR o wi le batu mabbe won ko yimbele gatcha ngardube e mobilaji kewdi chamoy do mabbe be nangi yoga mabbe be barmi yoga mabbe holiti wiide boy tiagal dun won ko humpitama yimbe mako keddube hen joni watta lebbe kewdi nda yiya fuf deedo gube didi ana imina basi hakune mun en ana wara lewru hande to ndaki ton le commune gosi deedo gube didi imini non basi batta jogalal poste denagu nuku o
be kuliti wiide wakkati jono dum won e be gonde wadde kawrtal mabbe do bamako do laami be deedo gube faabe jeel hono iblisa di kani lelirade wakkati jono honde tobe wobbe kuliti wiide hono ko gede de jogi ton kabbodo ana jilto ko dum watta wakkati fu sono dido bonandaaji ana ngada leeyi sa ha leedi di be bi wicina do fiene dabareji jeel yalla hono gedde fu kan dakirede no ku goto kanko no dirte do Boubacar Boko mo holiti wiide wakkati jono no ayta dum wono gede gonde ton de homo fu ana darta yimbe faabe jeel hono be kibirta Daniel le ko wiya fa gube de fu dake nuku got ko kede kanko no dirte do Boubacar Boko mo ko halido hande faccitango Muhammadu Samaseku
sa tagitike wakkati joni o ko basi di kewi joni ko yo batte lam o hinnaaki no haniri golleji talkuru kawralnga mangal padde fama kan e tawede ley tateji leydi ndi fuf dawraka ndenno imma daraji kewan hakuno yimbele njoppaabe kanyum en tan hawnaaki fe basiji immo sabi be galda nokkuji e hakillaaji dabare mun lobbo yo daaka gol non so be daaka mo tan basiji di timman ndenno dido sifaji anna walla be hulbinde yimbele kambari kabaru DDR o so eden jidi dum timma hewti en cinini talkuru kawral yimbele gubede kana fe jillaade jama o wana hala hinnaade kulle mabbe kala ko be gollata hana dawrede tiagal lam o ma denta jaliniji hana fe gulde lam de kebati dallaaji der leydi ndi dum hana fe
holiti ndi wiide sécurité boɗo mbaali nettiri miijoji moɗo e hollaame beemal annde ngal mi noddirta phase facebook ngal ɓe mbi ñalawma keeƴanaɗo hono haɓude e golleji sukaaɓe ɗiɗo yambereji gaɗama keeñen ley adnara Allah ndu fo e manggal muɗum siti cuɓaɗo ley leydi meɗen ndi faaɓe ƴeyalallah hono ɓe kaɓirta sukaaɓe ɓeno gollirta golleji jawtiɗo sembe muɗum en ɗo mali ɗo suudu ministre humnidu kabaru golleji sukaaɓe ɓe kollitiɗo ko yata millioji tati suka kañi en gondi e gollinen ɗiɗo golleji kanko ministre o wi o gollano waɗino wawiri fu yalla ɗiɗo golleji aɗa gotta ɗo e 2025 kanko noddirteɗo Boubacar Togo o du yo kanko humini ɗum wonono golleji haɓude e golleji je suka be leleedi meden di keda ko halido hen do foccitango mumini sende bu
golleji kewdi ngadama latima bangal sariya bangal hokkude kabaruji na faminali dumu golleji ono projet en na foje yimbe leto golleji mu anan pawi do hokkude kabaruji e faminde no suka be anan cella gollude fabe kebano be natira ekol golleji di anan ngade le nokule kewde do kangi asete do golleji le galle anan ngade e nawturade suka be rewbe lugaji ngada di hitane 2005 koliti sukabe didon do tato ana golla jatemu le leydi ndifu ana wara e ko foti millionji taton sukabe gollobe ko wonani le aduna rundu sukabe millionji temedoro e cappande jeego yom e jettabo goni gollobe do e hitane 2025 yella ame yo hadude torraji di talki sariya do golleji sukabe ana wondi sariyaji di ana hani jama o humpite sala di hadi
do kollitiwi de hejjoji kessi puddama do won to joyla tobe bi ko yata sukabe jokkolbe udinaaji tetan kanye gonde faabede wakkati joono faabede yalla honobe kan dernirade ko he mabbe gondube lanadi do golleji do non walde humminide kabaru golleji sukabe jokkolbe lele dimeden di kanye e bank mondial fa yotto suudu ministre wondu leno ko be bidu ko yata milliarduji chapantete didi sefa do be garta faabira di do golleji kede kanko no dertede mohammed babio kanko non ministre kumido kabaru golleji sukabe jokkolbe lele dimeden di ko halido fotitaamu Muhammadu Samaseku.
Les jeunes sélectionnés l'ont été à la suite d'un processus.
Dossi faji kertari woni ko sukabe subama hakunde talki ndartobe ujinaaji jetti e temede tati e nogay e nay. Sukabe bamabe ana mbara ujinaaji taton. Worbe ujunero e temede jeegomo e nogay njoyo. E rewbe ujunero e temede tato e cappande jeddo e njoyo. Bangal bamabe be ngatani hakkilo no feewi kabaru rewbe dow yela horjo leedi ndi Ibrahim Boubacar Keita. Faminde on tan wiide rewbe be jigitaaga fi bangal dawreji fewde e rafi potal talkaku e wadade bangi. Miden di rewbe sukabe kuncere hore kala ko yirwinta golle kala ko beydata kebal sala golleji mabbe di ana jara yeso
revenu et créatrice d'emploi pour réussir en affaire
Edem holitino widle yonter jabbinonde be pino dabareji faabe jeyal hono be buytata ko kura ngaydi tadjata wakkat no wularnde worri wattu jono yimbel wobbe koliti widi ko min giltin micro yidi do bomako do won biibe wakkati jono honno kura ngaydi tadjirno dum boyeta ka dum e tawede fobe kolli metti mabbe hono ko dum bonnata kaaki mabbe di ko kede ko yimbel bomako be kali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
sate bi tatta min kura ka dum boyeta hakke min taji sappo e sappo je entan wartan ka do lati fufkay anno toramin sabi minden kaja kuran o batte golle amen so kuran wala tan min buutato kebal taccugol kuran an waabi hadde yirwer leedi sabi leedi dartowo yirwer yaata caggal kuran so gonga milliardu kewdi ngada mo der kabaru kuran e kana fa hebre dido tidallaaji ana wara yontere nyande fuf be tacca kuran dum tori kan sanne tawene mi do yoba facture amno haniri taccugol kuran o ngottali fe sate laabi tati fa nay der njaloma fa so taccugol go boyata sifa mintaji sappo ma nogay en taccugol gol an wodi fa hande e tawtanangol dabare sante
continue jusqu'à présent et il y a des mesures aussi à prendre
yimbe le gombe to tumbutobe wakkati jono be kolli metti mabbe hono ko lumo heejanaango lew ramadan wondi e wadde bangi misidi mabbe dem no dirt sakore to tumbutoto wakkati jono be kolli tidudo hadabe wadde hono dewal mabbe Allah ngal no be jidirino be kolli tiwi dusa jeewi hono golleji gollete ton di dum wonono ko welay be ko golleedi batti hono misidi do cuudi waliyaji mabbe mongo mabbe on gorri kede kanko no dirt Fatoumata Harbero ko halido hen do foccitaango mumini sendebu
e hakkilame misidi nde e nokku sankore do woni jati nokku o yo nokku teddudo le tumbutu o mo bangi miside mawdo do waliyaabe be mi teddini fa sane analili jo inde ton lumo do duko anan kewi kanye do jimi e golleji lali anan gadde dum wana ko hanti e hakkille ame teddere wala le majjundu le korkaka juulobe le miside nde anan kewi do ben jo ini lumo ngo ana wara fa do rewbe e suka ben kani julde toramu ana mauni alsilamaagu hadata dum ka en fu e de andi di do si yadata edina
holitinde wiide wattu jono dum wonon mali kanye e leedi murtandi pidi kenya do balon do bomako do faabe je yalla honobe kan yaade e yambereji hande wadde yambere hande wadde nokku noddete zambile hitan 2017 mali hebi ngal wattibe baddinay kambe be kibi baddu goto dum won leedi murtandi miccitede winde pidi noto nok sotnde dum mali wattibe badditati be keba fe baddu goto wakkat jono mali en hani fidude e Burkina Faso le ko warata ko kawbe Congo
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakirabu njurne den jewelo ne les réseaux ngadi den puddiran nokku no dirte do burembe kollitiwi de Croix Rouge an wondi e faabade ko yaata yimbe le temede nje temede tato nombe kollitiwi de gombe le nokku no dirte do Baria Kanye e Manza be paabiramu ko yaata tonuji sappo do won maaro gobe kan sankude ton wakkati jono yambere jono hokkude di do nyamduji ngadi do won nokku no dirte do burembe bi ko ni faana mudu dufabe jeyal honobe kan faabirade yimbe le tampube tombe hono tidalaydi ngori nyalo mo hande no sen yurite garanti minirem faado kaydoobe kulitido ko yata galleji temedere gondi le nokku no dutedo bakel kany en pabira ton wakkati joni o nyamduuji le ko korka kanati ko be kuliti wiide dum wonono maaro anale hen sukkoro kosam kany e tamoro gal musadaji ko watta le hen ko ya fa emiliyoji dide wina temedere cefa ngabbe dido golle walde no dutedo fondation zakat sekrab wakkati nyalom hande kabaruuji meden dimi juuti o sanne hedaade heejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana woti.